usazobuza futhi ukuthi ubani mina usomahashi ngangichazile nje nasekuqaleni Xekombe nina nimnaka umuntu engamazi ufuna ukuthini lo ezospedela siyaqala ukumbona njalo vele vele niyaqala ukungibona nzima nokuyiveza kumaline up nisasibeke emsileni however sisuke emakhaya singenashileni sizohlala imini yonke sincenga nina nilokhu nisibhedela futhi khona manje ngipho ngaphakathi ngifike ntwangesilini nangamashows abusha abangani benu njike nimoshe isikhathi ngemsangano kuperform o-MC hhayi ngoba nikhathala ukusidakela ngathi ngibona sine plaza nikofe nesiqelaze kumele sizamele kumele ngikhande imali yo-athenda wonke la mashows kodwa ma semfiko kwamakukho kuperforma abo-jos kuperforma abangane nibavumile nabadume kuqala ingani buye nikhohlwe ukuthi nazo le ntwana ziyakhula ngoba udume bhethi ko-inbox usuzokhukhumala nokushutha ngozakwe la makati aklena ukuba biki nemali akayazi uflex amom nethole u-1k ebafethe kumele nini sinaze ngirephe into engatheni nalapho-ka ngiphiki vele i-rap bathi yesikhotheni kodwa nanamphihle mani performa ngigiya ngo-7 nibanika ama-rights ama-excuse ukuthi besivalele manje ngakasiboni nanesidingo sokwehlisa ulaka uhamba kakapheli usayisiqalo ngisaphumele emnyango nalona ovunyiwe mhlangafika kophumelomali ungalokhu ekhohlisisa ngoba nawe uyozofela ubazi nalwe kwezinkosi semane mbona nezitemake wagcine esaqala lapha kumina ngizikhemake futhi ukhulelephi uyakunendaba ukuthi ufuze ba bathi isikila sisekho sengiyalekha ngivusa ingoma endala ngizonipula amakanda mane ngibona nongimisa amanisane ngiyagula ngekhanda ma ungilinga ngibhala kushona ilanga shintsha shintsha iflow mhlampe inhloso yokuthola amanzi mtoti ngibhala ngizimelele lonke igama liphuma elinesinti mhlampe sinalo uthando lale rap kodwa sidinga imali nifike nicele ikhona uma siperforma kodwa kuphumulaka ma sengijaha ukuxeka nizange nibuze ukuthi lokho kungani mhlampe ukuba skedo ukuba brokho okwenza ngidaze ngazo mhlampe ukube ngiglitchi benizongibona ukuthi ngiringe effects nami ngidinga imali ukuze ngizondle ngikwazi ukuba big qale ngiveza uthando lale rap manje ngidinga imali I'll never fake it ngisazozama until I make it what's